get to Willie, yeah. I can't.
On the beat.
Kikuona wewe ukiniona najiona kama tuko paradise. Kikuona wewe ukiniona mi najiona kama tuko paradise. Oh baby, najiona kama tuko paradise.
Zaidi ya kuwa moyoni na kuona mbali kabisa totoni, paka naona wivu shetani. Oh my love,
mama amekuona, amekupenda. Mama amekuona, amekupenda. Nikipi kilichobaki mama, nambie nijue, nitambue.
Oh, it's gonna come when it comes.